xubiyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ugu baaqay madaxda afrika inay dalalkooga iyo weliba dadkooga ku hogaamiyaan dowlad wanaag, waxaana hadalkiisu kusoo beegmaya iyadoo xagjirnimo hubaysan, kala talisnimo iyo weliba musuqmaasuqu sii kordhaya ay halis ku hayaan qaaradda. Wariyaha v o e arrimaha diblomaasiyadda cindy zain ayaa warbixinta noo diyaarisay. Maxamed colaan xasan ayaana inoo soo koobaya.
arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ka helay soo dhoweyn diiran dhammaan meelihii uu tegay safarkii uu ku kala bixinayay qaaradda afrika. dadka soo dhoweeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka nigeria muxamedu buhari. blinken waxa uu caddeeyey buhari in maamulka biden ee maraykanka uu qiimo weyn u hayo nigeria iyo guud ahaan qaaradda oo dhan, oo uu maraykanka u arko, buu yidhi, saaxiib leh istaraatiiji dhuleed iyo mid siyaasadeed oo heer caalami ah. laakiin dhinaca kale, blinken wuxuu ka dhawaajiyey arrimaha xasaasiga ah sida adeegsiga ciidamo arxan daran oo ay madaxdu adeegsato iyo xuquuqda aadanaha oo aan la dhowrin.
Americans and Africans share a yearning to live in places where their rights are respected, their voices are heard.
blinken waxa uu yidhi maraykanka iyo dadka afrika waxa ay wadaagaan ku noolaashayaha meel xuquuqdooda la dhowrayo, codkooda la maqlayo, oo dowladahooda ay ka jawaabaan dhibaatadooda oo ay adeegyo gaarsiiyaan. sidaas daraaddeed, innaga iyo afrika oo wada shaqayna waxay horumarinaysaa dimuqraadiyadda waddamadeenna iyo dunida oo dhan.
bishii lasoo dhaafay, dhallinyarada dalka nigeria ayaa bannaanbaxyo xusa ka oogay magaalooyinka lagos iyo abuja sannad kadib markii ciidamada ammaanku ay cadaadis iyo xoog u adeegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay oo looga soo horjeeday falalka arxandarada ah ee ay booliisku geysanayeen iyo maamul xumida dowladda. in blinken uu xoogga ku saaro safarkiisa afrika in dowladuhu ay si wanaagsan u maamulaan dadkooda, waxaa soo dhoweeyey michel givin oo xubin sare ka ah qaybta daraasaadka ee hay-adda maraykanka ee council on foreign relations.
We need to start thinking bigger when the US government talks about governance. It's not just the modalities of elections really, but governing capacity.
waxaan u baahanahay bay tiri fikir meel fog gaaray. marka dowladda maraykankana ay ka hadlayso dowlad wanaag, ma aha inay ka hadlayso doorashooyin la qabto oo keliya, ee waxay ka hadlayso ayaa ah awood wax maamulid, adeegyada oo dadka la gaarsiiyo, dowlad runtii u shaqaysa dadkeeda, oo haddii sidaasi ay samayn weysana ay dadku uga jawaabi karaan sanduuqa codka oo ay wax ku beddeli karaan.
hadal ujeediyey oo ku aadan siyaasadda afrika ayuu blinken kaga hadlay tartanka dhabta ah ee ka dhexeeya shiinaha iyo maraykanka ee qaaradda afrika, laakiin wuxuu intaa ku daray in diiradda safarkiisan afrika uu ku mariyey aysan taasi ahayn.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose.
Maraykanka ma doonayo inuu xadido saaxiibtinimada uu la leeyahay waddamada kale. waxaan rabnaa inaan sii xoojino. ma rabno inaan cidda aad dooranaysaan idin sheegno, ee waxaan rabnaa in ikhtiyaarka aad idinku yeelataan. innaga oo wada jirnaa ayaan markaa dadkeenna wax tari karnaa, gaar ahaan arrimaha ay aadka ugu baahan yihiin.
xogeeye blinken ayaa safarkiisan afrika ku bilaabay xoojinta xiriirka maraykanka iyo kenya iyo dadaallo wadajira oo gobolka ka socda oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda ka ogan dalka ethoobiya. johnny carson oo ah qabiir horay u soo noqday safiir iyo kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee afrika ayaa qaba in afrika aan loo arkin oo keliya garoon lagula bartamo shiinaha.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies.
waxay ila tahay inuu jiro farq u dhexeeya siyaasadda maamulka Biden iyo kii ka horreeyay ee Trump ee Pompeo uu xogeeyaha u ahaa. maamulka Biden afrika waxa uu u arkaa saaxiib muhiim u ah oo ay arrimo ay cimiladu ka mid tahay tahriibka, xoojinta dhaqaalaha, iyo wax kale oo badan ay iska kaashan karaan. marka waa xiriir muhiim ah oo ka qoto dheer tartanka shiinaha.
blinken ayaa safarkiisa afrika kusoo gabagabaynaya dalka senegal oo ah dal muslimiintu ku badan yihiin oo dimuqraadi ah, waxaana dad badani u arkaan senegal jasiirad xasiloon oo ku dhex taala gobol aan xasiloonayn.
warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha v o eda ee arrimaha diblomaasiyadda cindy zain, waxaana inoo soo koobayay maxamed colaad xasan.